Katonda omulamu era yatusinga akwata makumba makalu nagawa obulamu abama masika balinga olusozi Sayuni olutayuyiwa wadde waliwo ebiyuya era oyoko nekute ne wano wentudde olwazoledda nedda manye tali ndeka nze sirina
Geneta.